Chao kanifuna na lesa tuchawa palibe libe na lesa ningene sama unitabe na lesa sina kabe mpwede wali nae ni Vanessa but in the meantime kendi kodizi ya kendi night welcome kwenye tichiriza every night one mula na kasheti fulu every night 04 sharp uneshina fende lai maelo ni babaraza the same routine pocket ni ovimba enzeli mujim faka zero kulibaya ukolewe jaliso alikutia kunepo hewe if you broke don't talk to me shut up Kuna kolewa before 08 ya tatu yenea ya machiki ya nijesa mwisho mudabu isaranda wa daily ndiwe pasaka ya one Suza chita Iwe zako sizi mweka Suza chita Uliuku uliuku Suza chita Haio Ivo Suza chita Bufuna gelo nonde alamu Suza chita Tika kupoka umedumu Suza chita Na iwe sister valen Suza chita Haio Ivo Suza chita Chileke nomu Nomu Yeah yeah Yes, I you for Suza Chita, Chileke Nomba.
The pride, eh? Come from the Kangana. 1, 2, 1, 2. Bululu vamu moba na les Vokwela teni muli jila na les Makefi upa ma weekend na les Gona kukuli benedis muma bless Mafela bena pali test Ngati kamel Jameson mixa ni Jack Daniel Mafumu kake sa ekonomi ya Sadik Lisafonu kafika pa St. Patrick Enemy wabaya na ego simu zako Sa switching ama timu ngati wange na dang Magelo bena bakondo chama game Usapangisa kamwamuna kakongwenu Atini machama saida na chisi Ndiye kero ina wanu pia nika Ine mataki ni kungena na ngati kapso Kuseka seka na chimwe mwufu Jackson Daily diwe
pasaka ya one Suza chita Iwe zako sizi mweka Suza chita Uliuku uliuku Suza chita Haio Ivo Suza chita Bufuna gelo nonde alamu Suza chita Tika kupoka umedumu Suza chita Na iwe sista valen Suza chita Haio Ivo Suza chita Chileke nomu Nomu Yeah yeah Yes, I you if for Suza Chita, Chileke Nomba. If for Suza Chita. Hey, yeah. Cashews, everything around.
The pod here.
It's in Chama
Vin. 1, 2, 1, 2.
Let's go. Muhammad Kapandul. Baba's Pax. I got you. Dizmo, J Cash, Manchas in the building. You know what time it is, right? Hey yo, Dre, I got you. Let's get it.
Yo, he's the destiny. Manchas, wanna? Guys, we're gonna make flowers, flowers. Wamu pasa kunungu si Valentine's, ndani suza faiwe mwana wa daddy. DJ Showstead.